Ambili fenda misala ndithu kumakusaziwa.
Exclusive from malawichoose.com.
Ntsima yabwinobwino kuvika. Ndiwo zabwinobwino kuthira njenga. Ndalama ndizomwe zikuti patsa misala anthu ambili fe. Ndalama ndizomwe zikuti lekanitsa ndi anzathu. Ufuna kusankha ocheza nawo uri kuyangana nthumba. Misala ndithu. Anthu abwino kuwaseweretsa. Koma zipwaza anthu ankhanza. Oyipa mtima ndiye kuwasunga pabwino. Misala. Yangana kuno iwe. Umphawi sichirema ine ndakukonda mmene ulili. Onyoza akamatirimula kuti ulibe kena kalikose. Ine ndimati umphawi wake omwewu ndiwo ndinamukondera mnyamatayo. Akamati chabii ngati kuseri kwapoto chija. Ine mtimawo kuti thi kuda kwakeku ndiko kuda ndithamangitsa makazi. Akamati chili ndi mutu waukulu. Ine ndimati kukhazikika kwa mutu wake unyamatayi, ndiko ndidamuvumelera. Akamati chili ndi milomo ikulu ikulu, ine ndimati kutambalala kwa milomo yake, ndiko kudabweresa nsala yakuti yeya. Ndalama zilipo palibe, ine misala ndilibe, ndizakukonda mpaka nakale. Ndayang'ana kuthekera kwako, ndayang'ana kuyesesa kwako, kulimbikira kwako khama lili mwa iwe, uzandisunga, uzandisamala. Some opportunities comes once in lifetime. Kusamala zinthu zofunikira ndiko kumandipasa ntendere. Misala ndilibe ndizakukonda mpaka nakale.
Exclusive from malawichoose.com.